Genie X Double Six.
Naitwa nani vile Jay once again. Oh, umaskini unafanya nazidi pambana, tena najua kule nilipotoka na ninachofanya. Alafu Mungu naye ananibariki usiku mchana, wanoniambia mabaya waje kosekana. Iyo mishale yao mina ikweba, kwanza shauli zao wanavyoteseka, na kimpango wao mindo naseba. Nikikutana nao ndo kwanza nacheka. Hawatoi, hawatoi hata sifa, hawatoi, hawatoi, hawatoi hata heshima, hawatoi. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Tizo eti wanataka niwe mwepesi, wanasema sieleweki, siwashajua siendeshwi, wanafanya mbaka upelelezi. Anaishi wapi Mbezi? Binadamu mna mengi, kwenda ni kudadekia. Hawachuki kila siku, heshima watoi. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile.